Narakabanye nawe bacha nafise
Ivyoi
kurukundo
It's kaniba
Alcohol haiwezi fanya nikusahau It's all about love and I love you I've been running to make sure you feel the same Nimejifika ngozi ya kondo Oh no 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 Kichwa nina maswali nakosa majibu Iligonjwa wendo tabibu Moyo wangu si uadhibu Benzi Baby tell me again Kama bado niko moyo ni Benzi lako lina elemea Mwanamke wangu wa ndoto Niwe nawe mpaka kifo Na hata kama Ukiniumiza upendavyo Utakavyo Nitalibeba kama mapungufu Ulionayo Wani To make sure you feel the same Bongo, na lala kwa mine Paka nisize Imo saskine How many times do I have to tell you That I love you Sio kwamba nimejivika ngozi ya kondo Oh no 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 Kichwa nina maswali nakosa majibu Iligonjwa wendo tabibu Moyo wangu si uadhibu Penzi Baby tell me again Kama bado niko moyo ni Penzi lako lina elemea Baby tell me again Kama bado niko moyo ni Penzi lako lina elemea
Take five now.